osanira obusinzi bwakwe kabaka okwagala kwo n'ekisa kyo bibunye amawanga gonna osinzi bwakero bine serafi n'ebitonde ebiramu ebina oli mutukuvu omukama tukusinze
Sit and I'm so